mutima gwo nze ndaba mufundu ebitiibwa ebikuwaga oluuza tofaalo butolo lunene ne lukalambala maloge wamwe gakomye kakanye jogo webale kunyuma Yesu tekunyumidde nyanda bushanana nayato mutima gwo nze ndaba mufundu ebitiibwa ebikuwaga oluuza tofaalo butolo lunene ne lukalambala maloge wamwe gakomye kakanye jogo Musiba kabange kubanga mutulugunye sensi Neno mubana dine dawe miwavu Mwebale kunyuma Nayanga ofisi za mwe Kuli mwebi kolobelo Gatimaga Melechiza musiba kabange kubanga mutulugunye sensi Neno mubana dine dawe miwavu Mana yanga ofisi za mwe Kuli mwe vikolo melo
Kolobedo